nga isambala mine kuni lesa wani kanabe samulungwe uchindi kwe kanabe samulungwe uchindi kwe mwele sawani na milomba
na isambala mine kuni lesa wani kanabe samulungwe uchindi kwe kanabe samulungwe uchindi kwe
Sambala mine kuli lesa wandi kanabe samulungwe uchindi kwe kanabe samulungwe uchindi kwe mwele sawandi na milomba
Sari sambala mine kuli lesa wandi kanabe samulungwe uchindi kwe kanabe samulungwe uchindi kwe
Kulumbanya isha marumbo Nalitemwa ino kulumbanya isha marumbo Nalitemwa ino kulumbanya isha marumbo
Nalitemwa ino kulumbanya isha marumbo
Malumbo, nalitemwa ino kulumbanya isha malumbo,
nalitemwa ino kulumbanya isha malumbo, nalitemwa ino kulumbanya isha malumbo,
nalitemwa,
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 nalitemwa ino kulumbanya isha malumbo,
nalitemwa,
nalitemwa.
Shamalumbo, echalengana ifwe tumilumbe, echalengana ifwe tumilumbe. Oh,
na vangeli bena bale ibe shamalumbo,
na vangeli
bena bale ibe shamalumbo.
Echalengana
ifwe tumilumbe,
echalengana
ifwe tumilumbe.
Shamalumbo, Navangeli benda vale imbe shamalumbo, echalenga na ifwe tumilumbe, echalenga na ifwe tumilumbe. Bantu kuimba, ekute mune chibuna bantu kuimba.
Bantu kuimba, ekute mune chibuna chibuna.
Bantu kuimba,
bantu kuimba, ekute mune chibuna chibuna.
Echalenga,
echalenga.
Echalenga,
echalenga, na ifwe tumilumbe.
Echalenga,
echalenga.